himalei njagala kudda kubutaka wayenga n'abandi bennaleka abandi sabasibula nga zitwala
www.mp3ugandanmusic.com.